ngoshe amafunya sizosholelo vese nje kuphela sithi kukhona amadlelo anga onakali ilanga lizokhanya ngoshe amafu kukhona
Enough!